I got Big G on top.
Big D, you kill it, you kill it.
Marina boy, Bonsino.
Nakubali nakata, mtano nakufanja. Wa mama wanajuza ili wapate chapa. Mtu mwenye pesa anasemi waka manja. Mitaa imechange, watu wanachange. Una hata change, unapambana na revenge. Unapambana na revenge. Masikini wote, wote, wote. Na madoni wote, 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 wote. Masikini wote. Na madoni wote. Nijitu inakunja, kunja sana. Riziki anaga maulana. Mijitu inakunja, kunja, kunja sana. Nigga, 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 nigga. Nigga unaloga. Nigga unaiga. Unazuka uko da kumbe uko mbe. Ndugu wana shida unawakimbia. Hata njia unayokwenda ushapotea. Hakuna hata mtu wa kukutetea. Goddamn umebaki kujifia. Rafiki zako wa karibu washakimbia. Rafiki zako wa karibu washakimbia. Masikini wote, wote, wote. Na madoni wote, 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 wote. Masikini wote. Na madoni wote. Nijitu inakunja, kunja sana. Riziki anaga maulana. Nijitu inakunja, kunja, kunja sana.
Yo darling, Mwagoner. Kama Mwagoner. To my mother, to swagger. To the Baba Fiona, come on us in Dana. The boy classic baby, J-Lo me pongo, the dose tighter. I got my Big G, more I gonna classic. What my little boy,
Big D, you carry.